Ministeri yobulamu n'ennyamivu olw'abaana ebitundu abiri mu kaaga ku buli kikumi abakonzibwa olw'endya embi ng'entabwe eva ku butaba wa mmere entuufu gye bagwanidde kulya ate oluusi n'etafumbibwa na bulungi. Emmanuel Ayinebyono omwogezi wa ministeri y'ebyobulamu agambye nti ebitundu kumi ku kikumi eby'emmere eweebwa abaana bato ate yo tebanabiriisa bigwanidde ne batakula bulungi n'okufuna endwadde ezeekuusa ku byendya. Ayinebyono okwogera bino abadde mu lukungaana lwa bannamawulire olutekeddwa ekitongole kya Global Alliance for Improved Nutrition Gain ne ministeri y'ebyobulamu okwogera ku nteekateeka z'omwoleso gw'ebyendya gw'ebyendiisa Expo ogw'okubaawo nga 3 omwezi guno nanga lumu omwezi ogujja e Lugogo.
Wadde Uganda tulina emmere mu bitundu ebitalimu bimuna, tukyalina ekizibu ky'okulya bubi oba n'abaana abamu nga balina okuponzebwa. Ng'abo obutundu 26 bw'abaana balina ekizibu ky'okuponzebwa. Ekyo tetugezaako okulaba nti nga ministuri y'ebyobulamu ewiiki eyavuddeko twatongozeza kaweefube y'okulaba nti tusomesa okwetooloola eggwanga abantu bye balina okukola okulaba nti tujjako endyambi.
Kati ye Damalis Kali akulira Gain Uganda agambye nti omwoleso guno gutunuulidde okubangula abantu bamanye ebyokulya kubanga Uganda erina emmere emala naye ekyennyamiza nti bangi ate tebagirya.
Expo eno ejja kukuwa ekifo abantu gye bagenda okuyikira okufumba emmere etuukira ku mutindo n'okulya emmere efumbiddwa. Era n'abasuubuzi bagenda kusobola okufuna akatale mu bantu abagenda okujja. Zeno Expo si mukolo gwokka naye kitundu kaweefube omunene okukyusa engeri abantu gye balowooza ku mmere n'okulongoosa engeri abantu gye balyamu.